maamulka macalimiinta iyo ardayda. Macadka Skylad Institute ayaa wacyigelin ku saabsan muhiimadda ay leedahay nadaafadda u sameeyay mid ka mid ah bulshada degan Kamamka magaalada Baydhabo, si loo fahansiiyo in nadaafaddu ay qayb ka tahay badbaadada nolosha, isla markaana la siiyey talooyin ku aadan sidii looga hortagi lahaa halista nadaafad darrada. Waxyaabaha dadkan barakacyaasha sida gaarka loogu wacyigeliyey ayaa waxaa ka mid ah farxalka sida ay u ilaalin lahaayeen. Ustaad Cabdulaahi Ibraahim Cabdi, oo ah maamulaha macadka Skylad Institute, ayaa ka warbixiyey sida ay wacyigelinta u sameeyeen iyo hadafkooda. Waxa uu ahaa
yegmahasiinku boognay siunasiinku wacyigelifani washing program walley hygiene and sanitation mayba wacyigelintaasmkuuliyahay bulshada ka dhagan Baydhabo, gaar ahaan kaamka haruubka hiro sababto nantan koydi maybwa siinan wacyigelifani bulshada oo ka dhagan Baydhabo, gaar ahaan kaamku walaalka wacyigeliyowna maybwa sidii nadaafadan gadida alafadi nadaafadan ku muhiimsan banaadnag walaasan ku muhiimsan maybwa nadaafadan ku muhiimsan sababtantun koyna ma geegsay dandhigada fadhi gacmo dhigashadan welba kase, laakiin maylas baray gaab ilmiyeysan silanka dhigada fadhi mayba fuli doonaan aan sin bara doonaan ardayda oo Skylad ya fuliyaan saasan koyni urujeeda kalena muwedan isiin maylas sin fadhi inta hadhaw haytan waan wal ka faa'iideysatan ardayda santusaas kubaad isiin may suubiyaasana walaal santusi baraatiga ahaan simarkun lun hela bulsha caafimaadna qabta cudurada ka dhiga jeermis gaamo badan ama ilaani jeermiskaas in ma sabay cudurro badan oo kamid ah shubanka hirgab oo boo leey ma sabay gaamo si fiil ma indhiga tan afkala garay san ka saaray ee soot hirgab gu miira kiin ku hay unaga muskuda galdi gaamo badan ma ila dhigay saddexaad markaa la aanta ku baad markaa muskuda hagal hata dhigashada ma jirtee markaa saabuun la ka dhigdo inta gaamo si eedan isku hog 20 ilbiriks ilaa 30 ilbiriks oo kale.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah dadka degan kaamka ayaa soo dhaweeyay dhankooda.
An oo hirow idin daawad dheeraw kaamkana hirubka hirow leeraw eed iyo eed yaa anka faraasagna booqashadan isagana boogateen an kastoo aragtay nadaafadda iimaanka nusiyey ita aragtay nadaafadda eed iyo eed anka dadaal u hayna inti iyo nimanka hana boogadeen ninkooyan eed iyo eed anka faraasagna boqolkiiba boqol yaa kama haasagna kalsoonuu hatana horaan sii wadaana